Rounding in Noma, the Making Hustler, Reach Out Records.
You never know what you're gonna make with your story. You never know what life offers and its glory. I'ma put it all down and make this my story. You never know what you're gonna make with your story.
Nilianza nasari but then I had a dream ya kufanya sajara hizo za kitambo lika tuma century tumetoka mbali lika misery life ni kuhustle alafu na kuwa shwari kitambo lilikuwa na teseka hadi nikakonda mkondo yangu ilikuwa ndogo zingeba bangles mtani umeparara hauna hata sandals kwa hao ni giza hakuna hata candles wengine wana pesa wanabai tu mambalo we umechapa, hauna internet, unawaza na kuwazua, hadi kwa gate. Big ups to my friend, anajita anel, sisuali address me, ata isu za manet. You never know tomorrow.
You never know what you gonna make with your story. You never know what life offers when it's glory. I'ma put it all down and make this my story. You never know what you gonna make with your story.
Alright, I was one told nothing impossible, ni bidi tu alafu inakuwa possible. Bora una mwili, we ni visible. Nakumbuka kitambo, nilikuwa nachapwa na kebo. Mungu kani protect, bado niko stable. Try my best daily, weka food on table so that I can sit down, call myself able. Nanga family, those are example. Kuwapigia simu, wana kisho story ya sumu. Na sahiyo umechapa, ujenda da kisumu. Ninaomba Mungu anipatie nguvu ili nikuwe na pesa nipae hata njumu kitemba na mtani wanadhani msi wa tao na kwa poke sina hata mbao.
You never know what you gonna make with your story. You never know what life offers and its glory. I'ma put it all down and make this my story. You never know what you gonna make with your story.
Okay, ni making hustler, mina jidai, unajua nini, life very simple. Simple, madharau ni ya nini, life ni kuhustle, chuki ni ya nini, life ni bidi tu, madharau ni ya nini. Mina kumbuka, kitambo likuwa nateseka, wasi wakasema na jidai. Lakini na washo, ni wasi wote, mjue, siku easy from, siku jidai.
You never know what you gonna make with your story. You never know what life offers and its glory. I'ma put it all down and make this my story. You never know what you gonna make with